jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam hannde altinere jeenayi lewru avril hitande 2018. Sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyyi Ousmane Ñaly bulɗo kabaruji ɗo ñujire to ɓoggui janɗe to on kumpitete wiide larmi Mali Kay faɗo wadde war hooreji e sikkitaɓe jaddinkoɓe yalti ley deƴƴinare. Ministre kumeniɗo ndenago holiti wiide yo ɗum haalaji ɓooli ɗi ngala fuɗɗo kaɓɓi. Fay ɓoyata Mali lattu leydi ittori jama gollirɗe kumeniɗe yiggaji e pétrole Mali marti kumpa kabaru muɗum ley nokkuji yogaji ley sahale ɓaleri leydi ndin. Wadde cortége yambere kurtugu wajibi nonna waɗugol mum ñande fo ɓuuri heɓude sembe Bamako. Wattu yoga no sukaɓe donnirta dorobeteɗe ni ana waɗa kasaraji. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannde. Bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Walde fulɓe noddirtede tabitar pulaku nde hay fillarme Mali wadde war hooreji ley wuddu leydi meɗen ndi. E wi hooreɓe walde fulɓe nde himɓe sappo e joyon waraɓe aljumare ƴaɓɓine nde juural ley région mofti larme Mali o jaati wari ɓe himɓe. Hoorejo walde nde Abdoul Aziz Diallo ɓeydi dow hen wiide fulɓe uddaɓe kan en Bamakoɓe ana gondi e torrede leyɗe nokkuji. Oliti wiide horongoji ana gondi e waɗɗede fa ɗum laɓɓine. Keɗɗe ko Abdoul Aziz Diallo hoorejo tabitar pulaku wi arkia toure.
Bonandeji kewɗina kaale eyyi wad wona to enen to nen to iwrata koto banggal laamu o ha kamɓe jogiiɓe tetelaji hono milice en haaɓe milice en bambara ƴettu e tetelaji ne pella yimɓe ɓe mbaɗani hay hunde bo caggal mum ko sakkiti haalede joni koko laamu e hoore mum watti warde yimɓe. War hoore o waɗi nokku no wiye doogo, war hoore o waɗi sokkolo. Ko sakkiti joni hannde ko aduna o haalata ko ɗum ko nelɓe waɗi laamu juura. Sappo e joyi neɗɗo nanga e nder galleji mumen ɓe jaltina ɓe nawa ha juura, ɓeɓe nawa ha juura nde yimɓe ceesima jiiɗe solde feere ina ndegginiɓe ina nawaɓe. Joni noon noɓe mbarira ni en ganda e nder leydi Mali hayko sakkiti jamma hanki koɓe telefiniɓe ɓe kalanimi gorko goto ɗo sofara ɗo omo e nder winde makko aywa ɗon tawa laamu militaire nde tawi mo pelli mum gasimo gubbimo e nder hakkude jofnde makko ɓe.
Caggal hay fugol ngol larme o ana wondi e wadde immadaraji fa hollita wona kañum. Ministre kuminiɗo ndenago cena Coulibaly holliti wiide yo ɗum haalaji ɓoli ɗi ngala fuɗɗo kaɓɓi. E wi makkoɓe himɓe sappo e nayo waraɓe juura ndeno ɓe tewtuɓe doggude ɗum laati sababu yonkiji maɓɓe. Ministre kuminiɗo ndenago holliti wiide hono ɗe pene ɓaleje cela fawede dow larme o. Fa ɓidoreɗen famu keɗeɗen Oumar Waygal e Mamadou Samasiku.
Laamiɓe arme ley leydi meɗen ndi ɓe tippitiki ɗiɗo kay faali. Kanko ministre kuminiɗo kabaru solda siɓe ley leydi Mali ndi o wi wala fof koni fana arme o sona haybude jamare nde. Keɗemo kanko cana Coulibaly o komo sifi dow hen.
Aɗa hani gotten hayfude larme o, gotten haalude haalaji mbawɗi imminde baasi. Larme Mali o ɓiɓɓe leydi Mali ɓe fof gollanta. Larme Mali wañata fay goto.
Fa hande ministre kuminɗo kabaru solda siɓe ley leydi meɗen ndi o holliti wiide kala tawaɓe gaɗi ɗiɗo bonandaji fou naɓete yeeso séria jukke hono jukkole mabɓe ɗen gorri. Keɗemo fa hande kanko cana Coulibaly o.
Min darda solla saɓe ɓe gollude e ley saria. Kala luttuɗo saria jukkote no haniri, wona fewi hollitinde boppiji gaɗaka. Mine humpita jaati wiide won keddiɓe hen ɗum laati foof kay dayanoɓe mayiri. Nden hono mbimi ni kala luttuɗo saria jukkote no haniri.
Fa hande mbaale kuminiɗe kabar haqqiji ɓiɓɓe adama ana gondi e wadde noddago fewde e laamu Mali o. Fedde neɓe noddirta wumen ruwaci woccugo waɗi noddago wiide konjali waɗi e dow hen fa faame yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji saabi de arme o sikkita.
Sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon famoɗo mbawi ƴewɗiɗi kabaruji fuɗɗo helloji amin Facebook e Twitter. Fando konde goni hakkillaji moɗon mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Mali latto leydi ittori jama ndi jawdi joguidi nafa sanne saru wusiji kumoniɗi yoygaji e pétrol ley Mali holliti wiide ndi yama leydi ndi jawdi ana ley leydi meɗen ndi ley nokkuji kewɗe ley sahale ɓaleri leydi ndi. Fedde barkante en golle jama Mali joƴinama fa darano golle muɗum. Fa ɓeydoreɗen famu keɗe Oumar Waygal Hammadou Mayga e Mamadou Samasiku.
Cercle keñe ba kanga ba yan foyla kañe kulikoro fa yetto o tawde ni hollita weɗɗeɗo nokkule jama ana e muɗum. Ɗeɗo kaƴa ana wawi latade sababu so yirwere heeɓe ley nokku o. Keɗemo kanko ministre kuminiɗo kabaru yigaji ley leydi meɗen ndi professeur Thiemogo Sangare komo sifi dow hen.
Miɗen wawi wiide jama tawete keñe ba kanga ba kañe yamfoyla ana hani tawade ɗum sigaso kañe tawde ni saabi ni eɓe ni gondi e dartude fa hokka tajural so ɗum laatiki gonga malinkoɓe curtan.
Le on ɗo wattu fo fedde huminide kabaru ɗiɗo golleji wonde wadde batu muɗum ley cakkiti yontere nde ɓe mbi sariyaji ɓame kanɗi heƴanade kabaru ƴirtugol jama ley leydi Mali ndi. faabe jewto yalla no golliji mabbe dikkani jottirade kedemo kanko no deter Mohamed Keita o kanko laami de do fedde nyalawma hande o ko sifido hen
le conseil national de
fanda fedde yimbe le monibe golle jamaabe yo humcende hore golle e jande kala gonbe kabar golle jama haybude kala ko woni seriyaji moni di yeyi gol e itugol jama e yirwinde kala golleji pawidi do lugaji jama be kanya jagu majji
farde do kaaji yedde dunki ande wobbe antonan gonde wadde do hen landol yalla dum way latata sababu fa yirwere hebe le nokko ona yimbel wobbe anto du koliti wiide kuli fa dum lato sababu so basiji goddi kase immo le leedindi
wadugol korte ngaji e yambere kurtunguji nyande fubbuli hebude sembe bomo koy badale mudum nenno wattu yogano sukabe don nirta mutu ngaji e mobilaji ni kasaraji anangada nenno wadde cortege kurtunguji wajibi nonna hedum haadum woni hakkilo bomo kankobe nenno wad nenno hedum woni hakkilo bomo kankobe wadugol mudum hedum hani wadde le kurtunguji di pati torra mudum wada anni jabu mudum ko Mohamed Baba Kunta e Lemusa Diallo kebi nen do faccidango Muhammadu Samaseku
wakkat jun o ele mairie commune 1 gonda e mudum taggal ko yomboy ben kulite na jabbondiri yeso kanko maire o gonko nangi lawol denno don e don sukabe hobbe mbaddi be motoji yogabe der mobilaji puddi duddum mun en farantini di ane mabbe dun no mbaddi be taton taton do motoji di hobbe mabbe kuliti wide e be ngada dido imadaraji di yalla be kulita weli yonki mabbe fewde e yomboy be be bihi dun no be dulla fe wide dido imadaraji din ne sambina accident yoga ka dum wona fe imade mabbe faysu sato be barma e kabar mudum andon wide farateji kewdi ngoni e kabar cortege di sabi sato di bonna circulation e mbawi dum sambinde accident ngaji kewdi ka e wi yimbe le yoga be do sukabe ngado be dido gulleji di anda fi faratiji di be ngoni e mudum e le hakilo jodo be kani yambinde dum le ngalure monde ngonde e mudum denno dum wawi sambinde fay rafinde nagu ko sarabe be ndardata lam ko be yo be tinna fiide dabreji yalla adadu yimbe le njahobe der dido yambireji mairie di na buito ane mabbe kulitido wido hebugol dewgal na sambinati allahji kewdi sabi dido mobilaji e motoji di o micci de wede fay boyal kanko hormako bi ko goppama e le hono dido imadraji wonno reparateur bamdo muto patron mudun so fujiri tawe odo suka ande dande gidron den woni ko goppi on so nabe nabe odo suka no yawiri to urgence ton den ko kanko holiti yo kala meri fiat dabare bangal habugol dawle de yo be kulita yombay bebe yo be do garda tan e yimbe le sede hakki yimbe le didon tagal hasindina bebe
studio tamani yo pa ballamu leede suede Danemark, Suisse et Fédéral Europe.
Sakira ben jandaro en kabaru nyalul le region gaji meden di le region segu gorko goto baro dubi chapande nay doggi di e sukabe dum funebe le luma kolongo boli bana e wi himbe ton jomu wari sodi hunde ko ujunere hokki jon nenno hokki sodi hunde ko ujunere e juude inna sukabe hokki dum nenno hokki dum ujunaji didi de ye e wodi becci o kalsi on den wonno ko doggi di e sukabe be hutugol be sukabe ummini hakkilaji himbe gennini nenno horgo ana wonde wadede fa yalla sukabe ana jite le commentaire kite yim be ngendi temas lit ana jogi titalaji ndiyam pompe mabbe nangi o sukki ndiyam garo jandan du ana nen kolti wide edan wuddi pompe juude o du moja wattu joni o himbe temas lit ana dart e lamu kobe pabobe yalla sukulaji mabbe ndiyam di ana buyito energie mali fuddi gollude hanke ansongo tiagal balde jetti ko moteur mabbe bonno dun nen himbe ngendi di kolti wide beltima sanne mu intingol moteur o bongol o moteur buytino kepal nen himbe ngendi du won ko be kolti wide sakirabe do kadode di kabaruji ka kedde hedare yewtrende ana yesu wassalam